Tangu shule kufungwa kwa sababu ya COVID-19, kwa mara ya kwanza katika likizo ndefu ya lazima, utafiti uliofanywa na mashirika mbalimbali humu nchini imeonyesha kuwa idadi ya wasichana wenye umri mdogo kupata mimba imeongezeka. Hujambo na karibu kwenye makala ya leo tunapoangazia swala sugu la teenage pregnancy. Jina langu ni Sammy Boy. Ili kupata ukweli wa mambo, ndiposa isiwe tu ni semi kwenye mitaa na inchi kwa jumla, ilhali kwa ground wanavyosema katika lugha ya mitaa vitu ni different, nilipatana naye Maureen pamoja na Boni ambao ni wanafunzi na walikuwa na haya ya kusema.
Naitwa Maureen Korir, nasoma Mwiga Eldoret.
Lately inasemekana ya kwamba the number goes so much on the rise. What do you think the main reasons zinachangia saizi madem ni sorry to na teenage pregnancy?
Yeah, main causes za teenage pregnancy, it's actually the illiteracy, lack of information pia ya reproduction, pia kujiachilia sana, kuna ile pia urge.
What do you think life yake inaweza kuwa affected in what way?
It affect your juu, especially studies zake zitakuwa cut short, hata kuwa able kufocus tena. Akifocus, kuna vitu zitakuwa zikimsumbua, maybe home, ama bado kama ajajideliver, atakuwa disturbed na the sijui labor pains and all those things zitakuwa zikimsumbua.
Na tuseme ni kitu gani labda dema anaweza do ama boy anaweza do so that is kujikeep busy ama kwe active, ndio hizi notions za ni sorry za time za Malavi David come through. Ni kitu gani labda anaweza do?
Kama kuna biashara unaweza fanya time ya corona pia unaweza fanya, kama kuna kusoma wenye wanasoma pia unaweza soma, kama unaweza jisaidia na social media in many ways as do earning online, hizo vitu zote unaweza fanya ku avoid kuwa idle sana. Hatuwezi blame wazazi juu walishafanya kazi yao by the way, so wewe ndio unapaswa kuwa tu self responsible na ujikontrol ama ujiheshimu tu.
Kwa majina naitwa Bonventure Omundi, ama jina mtaa Boni ama Mondi.
Alright, Boni choni gani?
Choni Dagoretti High School.
Alright, sasa so leo tunangazia story na teenage pregnancy. Manze Magaldem, una think shida iko wapi manze? Hii story imekuwa ngori sana.
Mimi naweza sema teenage pregnancy hii kitu inaletwa na kukua idol, unaona? So unaona kama wasichana kama saa hii ndio hakuna kitu ile wanafanya. Jusa kila mtu ako home. Utasema ati watu wanasoma.
Mm-hmm.
Kusoma ndio hapa tuwezi danganyana hapa.
Kusema
kwa tuwezi danganyana, si ni teenagers.
Kwa hivyo watu wasomi.
Kusoma? Wanasoma but wanajaribu lakini si kusoma, ile kusoma. Ni ile tu maybe ile kidogo anasoma. Lakini sasa unajua ili uko idol, kuzura zurura, alafu unajua tu hivi hivi unajipata wewe pia umeingia ndani.
Lakini hebu niambie, if kama mtu ako idol atatoka tu nje alafu whoever mwenye anapata naye love stories na happen, ama kunendanga aje, nipatie picture.
Sio hivyo. Kila mtu ako na nini yake, experience yake. Unaweza pata maybe mwingine kwanza teenage pregnancy inalitonga na wale watu wenye wanapendana kama ma teenagers, unaona? Maybe wanajaribu hii kitu kumbe inaenda vibaya alafu mimba inatokea. Wengine unapata mwaso kama ni vile mimi niko na watch news, unaona, naletwa na wasa wanduthi, so unaona wasichana wanajieka na hawa watu wa nini pikipiki, alafu unajua mwanaume ni ule mtu mwenye akikupea, tuseme anakupea pesa,
yes,
yeye pia atataka ile kitu yenye unampea, alafu hapo ndo pregnancy inatokea.
Okay, so in other words pia somehow kuna vile pesa inachangia.
Pesa inachangia. Juu sasa ni ile hapa hakuna ti mimi nakupini unakula yangu na mimi siwezi kula yako, unaona?
So nipe nikupe.
Nipe nikupe.
Okay. Na umesema pia ati inaendanisha na watu wenye wanapendana. So ningependa kujua wasa wakiwa in that teenage age. Okay kukuwa na girlfriend, boyfriend, ama hizo ni stories zenye nafuachore kwa ngoja until wafikia the right time?
Naweza sema kuwa na girlfriend sio mbaya, but what matters ni what do you do with your girlfriend, unaona? So unapata maybe ndio utapata most of the people wana date wako na ma girlfriend na ma boyfriend, but ile kitu wanafanya and inaleta difference ya sisi wote.
Hebu bonga na youth mwenzako huyu mwenye saa amepea na ball, unaweza mwambia nini manze juu amechoma?
Kweli amechoma. Na yeye kitu iko ajaribu tu vile anaweza tu, ashapeana. Hawezi kataa. Shapen. So ni ile yeye pia sikuwe mbaya, akubali aseme hii kitu nilifanya. Kama alipeana ndio akuwe tu ile na sign of responsibility, ataka ndio ajiwezi but anajaribu tu ile kidogo kidogo, unaona,
akubali matokeo.
Akubali matokeo, jishape ni shape, hakuna kitu tunaweza fanya.
Okay,
yes.
Final word kwa Magaldem,
waji protect tu, najua ndio temptations hukua but nile tu na unajijua mwenyewe. Kuna kitu inaitwa self control. So ni ile tu mtu atulie, alafu ndio usijieke kwa mtu sana. Ile ukiona mtu tuseme kwa watu wenye anapewanga pesa alafu in return wanapeana. Ukwe tu ukiona mtu anakupeleka huko, jitoe. Maybe huyo msichana angekuwa maybe someone big in the future.
Ama kweli sote tumechangia kupatwa na msiba huu ambao umekuwa gumzo kuu vinywani mwa watu katika county tofauti hapa nchini. Na ni wajibu wetu tukianza na wazazi, wavulana pamoja na wasichana na jamii kwa jumla kuchukua hatua zinazofaa kwa maisha mema ya baadaye yenye fanaka. Ili kutamatisha makala ya leo, nilipatana naye Masi Lona Mkolwe ambaye ni field officer kwenye program inayojulikana kama Dreams chini ya LVCT linaloangazia ama kuhamasisha watoto wa kike katika masuala ya teenage pregnancy na nyinginezo.
My name is Masi, Masi Lona Mkolwe, na nafanya kazi kwa hii program ya Dreams. Mimi ni field officer. Kazi ambayo huwa nafanya ni kuempower wasichana ambao wanaishi hapa Korogosho through various interventions that tunapatiana, na haswa wakati huu ambao tuko na lockdown, tunashughulika sana na mambo ambayo tunaona ina affect wasichana sana. Mambo ya teenage pregnancies, mambo ya sanitary health. So huwa tunafanya kazi kulingana na the seasons that zinakuja. So kama sasa hivi yenye kuna COVID, hiyo ndio tunasisitiza sana kufanya kazi na whatever is happening in this period.
Okay. Leo hii tunaangazia story na teenage pregnancy. Inasemekana ya kwamba at this particular moment ndio the number ime raise up kabisa. Do you think ni true ama kuna sama kuna kitu imechangia?
Well, I think the number has risen and hiyo imechangiwa na a lot of factors. And one of the factors itakuwa kwamba sahi predators ambao wananajisi ama wanawarape kwa kizungu, hiyo inatokeana kwa sababu wasichana wako available sahi. Unajua kama shule zinaendelea, msichana unapata ako shule kuanzia 8 hadi 5 p.m. so ako very busy na mambo yake ya shule, lakini sahi unaona msichana ako available, anaweza patikana anytime na anywhere. So the lack of a safe space. A safe space ni mahali penye msichana anaweza enda akae, ajitokanishe na mtu ambaye anamnajisi ama mtu ambaye anamfanyia mambo ambayo hafai kukua. Tena sahi technology imekuwa very available kwa watu wengi sana. Kunaona wasichana wengi sana wako na simu, WhatsApp iko available. Tunaona service providers wengi wame provide internet at cheap cost. So utapata hata watu ambao wananajisi wasichana wetu wanapata kuwatumia vitu ambazo si mzuri kwa simu yao. Hii ni mambo ya pornography, child pornography. So tunaona kwamba msichana ako very disadvantaged because hakuna pali anaweza enda. At the same time kuna sex between teenagers, a teenage boy and a teenage girl. So unaona wote wako nyumbani. So mtu akiona ako idol anaenda natembelea huyo mwingine. Na mambo ambayo yanatokea kwa hiyo conversation tunajua ina rise to teenage pregnancies. So ndasema kuna a lot of teen moms especially kwa hii period ya COVID, na ndio nimesema some of those factors.
Alright. Na some of the girls wenye labda ume interact now from their stories, what haswa labda inachangia in their lives kando labda na zenye ume mention so far?
Most of, for example, taongelelea Korogosho kwa sababu huku ndio ninafanya kazi. Unaona kwamba most of them, watoto wa Korogosho wasichana wengi wanasema kwamba wakifika miaka fulani wanaanza kujitegemea. So for example, if they lack sanitary towels and there's an adult, kuna mtu wa boda boda ama kuna mtu wa duka wa kiosk ama pasta ama hata mtu ambaye anafanya kwa radio station aku willing ku provide the need that inajitokeza, then huyo msichana atamwambia sawa. Na most of the time tunaona ni transactional sex. We could you have sex na mimi and then mimi nitakupatia kitu, nitakupatia pesa, nitakupatia sanitary pads. Tunaona kwamba hakuna chakula, maisha imekuwa ngumu, wazazi hawana kazi, watoto wako nyumbani, so mzigo umekuwa mzito. So mtu akikuofa kitu ni rahisi sana, you become very vulnerable, unasema sawa. And then also another factor that imechangia sana, na wasichana wanasema kuwa imechangia wao kupata teen pregnancies, because most of them wanasema hakuna comprehensive sexual education, na that is where our program comes in. Program yetu inajaribu kuwafundisha we have a very comprehensive package ya sexual education. Tunawafundisha about contraception kuanzia 15 years and above ili wajue different options, na in case anything happens then they know where they can be able to to report. So venye tulikuja, or as we have been working with these girls, to realize most of them have no information at all. Completely, they have no information. So kulikuwa na directive ilipatianwa na serikali. Ati kama kuna clinics ama hospitali ambazo zinapatia wasichana contraception, then zinafaa kufungwa. I think hiyo ilikuwa a bit drastic because wasichana wenyewe ndo wanasema they don't have this information. Mm. They don't have knowledge that in case something happens to me, in case mtu ani defile, in case I get raped, I don't have any place to report. Sijui, sijui kuna MSF, sijui kama kuna LVCT health, hana habari. So unaona huyu msichana ana end up kupata mimba because hana information yoyote. Ama unaona kulikuwa na a certain expose a few weeks ago ya hii river yetu ya Korogosho. Tunaona kwamba every week wanapata watu wasichana wetu wameabort. So you can imagine the crisis. So kama msichana haeki mtoto, unapata anaabort. So statistics za Korogosho ziko a bit high. But most of them, the girls that we have found out, most of them are 3 months pregnant, 2 months pregnant. Now these are girls who are supposed to sit for the examinations this year. Wengine wako form 1, wengine wako form 2. And they were in school in the first term. So ukiangalia mtu akikwambia ako 3 months ama tukipima tupate ako 3 months pregnant na COVID ilianza mwezi wa 3, you can just try and find out, ujue kusema kweli alipata mimba during what period. So there are certain factors that zinachangia huyu mtu kufanya nini, kupata mimba. So well, back to us, we acknowledge that kuna shida. Now we will not blame the victims. We know there is a problem. First of all, we need to know as service providers, wale watu ambao tunafanya hapa Korogosho, kazi yetu ni gani? Tumefail wapi wasichana wetu? Is it that the packages that we are giving haziko effective? Whether kama alipata mimba in December or alipata during COVID or before COVID, ama COVID imechangia, there is still a role that we need to play that we have not played very well. As for the local administration and the government, they also need to acknowledge that pia wako na kazi ya kufanya. As we help the teen moms, they also have a role to play to stop the cycle of abuse among the community. If we can be able to identify their perpetrators, unajua mtu anaitwa fulani na anapatikana wapi, why can't we arrest them and let the law prevail? Other than kushinda tukivictim blame, msichana mbaya amepata mimba, we force her into abortion, we force her into a cycle of poverty because most of them wanaogopa kurudi shule.
Dema amejipata isha happen akuna ball. What advice unaweza mpatia so that asikuwe na ile mentality ya maybe abortion come into the picture? Unaweza mwambia nini?
I'll speak on the girls that I'm working with directly because they are in our program. Unfortunately, all of them are in school. But I've told them that COVID imekuja na a slight blessing that utapata mimba, utaza, na next year the school will open and it will give you another opportunity ya kurudi shule. So tunajua mtu akikaa chini huwa anapiga hesabu zake, anasema kwetu hakuna chakula, kwetu nyumba ni ndogo, wazazi wangu hawana nini. So mtu anaona a opt kufanya abortion before anybody afanye abortion because tunajua abortion ni illegal in Kenya, si ndio? That is why we have organizations such as LVCT and Korogosho. I would advise these girls to come and just have a conversation with us. Tunaona kwamba anaona amefika mwisho. But in our program, there are packages that we give both her and the parent ili kujua venye tutamsupport. Another thing is, ata ukiwa na mimba, iyo si mwisho wa maisha.
So, tunapomalizia labda your parting shot kwa wazazi kwa jumla, na vile vile pia the government, whenever such issues na happen, pamoja na msichana mwenye na vijana hasa, now that all of them wako nyumbani because of this forced long period pale nyumbani.
Paul, ndaanza na serikali. Serikali ina need kwa acknowledge and inafaa ku declare teen pregnancies as a crisis. It is a crisis. It is not only happening in Korogosho. It is not only happening in Mathare. It is happening in all the 47 counties. So if the government can sit down and acknowledge that there is a problem, then they can start dealing better with it. Another thing is that there needs to be a comprehensive sex education plan for all the 47 counties. I know Kenya is one of the countries that have very nice policies, but policies cannot work if they are only written. They have to be implemented back to the communities that we work and live. What are the policies around mental health, especially with teenagers? One thing I would want to tell their parents, I know saa zingine kama mzazi wana, mtoto wake akipata mimba mtu anakuwa very discouraged, but this is not the time to blame the girl. It is time to support the girl, umsupport, afikishe mimba penye anafaa kufikisha, azae, umsupport amalize shule. Si mwisho wa maisha ati mtu amepata mimba. It is a learning point for you as a parent, umu-encourage, afike mwisho wake, ili hata yeze kujitegemea. And for the girls, nitaongelele wale ambao wajapata mimba. It is important for them to listen to this information that we are giving them. And every day for us, tutasema tutashinda tukiwa encourage, tutashinda tukiwa fundisha. Tunajua kwamba haitakuwa rahisi, but lengo letu ilikuwa itakuwa every day kujaribu kuperfect the things that we are doing ili wasichana wetu wasipate mimba. Na hata ukipata mimba si mwisho wa maisha. So ukiona umefika mwisho, then you're very open. Kama hapa Korogosho, you're welcome to come and seek information, especially hapa LVCT Health.
Alright, bonga na boy child.
Yes, wa mwisho nitaongelelea boy child. Na kuanga biased kidogo pole, because nafanya kazi na wasichana. But also the boy child, they have a role to play, because msichana apati mimba peke yake. Si ndio? Msichana anapata mimba kwa the help of a boy. Na kama kijana, for example, wako miaka the same na msichana, I think the government should also do something about the boy child. We have tended to neglect the boy. Tumesema ako empowered already, but tunaona kwamba kuna lot of factors, because nikifundisha msichana na nikose kufundisha kijana, then hakuna effectiveness kwa kitu ambayo nafundisha huyu msichana. So it is important also for the government to come up with a package to support organizations like our own, for them to create policies for us to implement. The work of the government is to create policies and bring them back to the community for us to implement them. So they should find effective policies wakujia tuambia, this is what will work for the boy child who reduced teen pregnancies. Kama tunafundisha about sex education, then the boys should be included. And the boys should also encourage the girls who have sex si fun, ati una have to sex because ati buyo beshte yako ana have sex. Apana, when you're having sex, or when you're making that decision ya ku have sex, you have to think about the consequences. Niko 17 years, nikipata mtoto sahi, itakuwa aje, sina kazi, sijamaliza shule. So for them, they should sit down and encourage our girls kujua kwamba hii activity ambayo tunafanya si ya fun, na tuki ifanya consequences zake ni gani.
Yote 9-10 langu ni kuwasihi wasichana, wavulana na wanarika wote wawe wenye kutafakari matokeo ya kila kitendo wanayotenda maishani. Maana utakayopanda leo ni mavuno ya kesho. Vilevile kwa wazazi pale nyumbani, naelewa hali ni ngumu na sote kutokana na janga hili la corona tuko mbioni kutafuta. Lakini msisahau kutenga nafasi na kusema pamoja na watoto pale nyumbani, na muwe na urafiki wa karibu nao. Mwisho, kwa walioathirika pasipo na nia, kwa mfano kwa njia ya ubakaji, naomba serikali pamoja na mashirika husika kuwachukulia hatua kali ili iwe funzo kwa wengine wenye tabia ya unyama kama huo, na haki iweze kutendeka kwa muathiriwa au waathiriwa. Asante kwa wote waliofanikisha makala ya leo. Jina langu ni Sammy Boy, na zidi kutegea stesheni bila usonko, stesheni bila ubabi, 99.9 Coach FM.